Zaid, latest music.
Yes, sir, yes, sir. Astronaut boys, we are back again. Hey, Rock Saj, aka Rock Sony, with Max the Viper. We go alongside Mwani Hits in the building. It's a boy King Kada at Bwanji Manika.
Another man's food is another man's poison. Everybody got a choice. Say uto ile kizona zeni lakana. Hey, una salizo una kabukuna. Kuna zanga na kumi na kuna. Kuna nina nini wana ngabuto.
Ziveza kanwe na uziveza hao kumaso kubatisa wayo mumu upilo. Zoto ilikizo na zenla tana mabupilo mulikani kukunde kutwana. Dwa zuta kuzo mubulila maloko rumitali melanga filawe na mulianyoko. Esimina mwoni vonanga wukuba matuhoya hao mkukunda walikuba. Kukuna la sivadila makimbo chwale faluka wabunisa waluna mwambo. Mapundo watini wune jonlambo wakubika nama yao kuibanga mitambo. Mudele vaikulu vae nyambo amuzivi kuli nani kizila amule dambo. Moske molo vapale lao na tombo lakona kukuwa mola wula lufas tombo. Mwana wabalo kufi Luxa jiki iruksu.
Sangana kumi na kuru na kuna. Nina nini vona nga buto.
Mangini mani unani fela za lata. Ona zeuze mutoile lunawali lata. Lwavi utwanga ya ulelanga mwakieto. Kuti music ya luna e aina taito. Kuti mwenji kambe kive ne mulolo. Mahai level noti lunawava inzi lolo. Mto ninto inalina koyayona. Aidae kosho wakulo wakona. One day ni lunaluka wakuko. Lukana lulilanga everywhere yoko. Ona cholo momuru wonela wutoto. Ape ni lunaluvona kumina wutoto. Style.
Mwanzi hit
in the building. Ito boy King Kada.
Se uto ile kizona zeni lata.
You know how we press it. We go.
Una salizo una kabukuna. Kuna zanga na kumi na kuna. Kuna nina nini wana ngabuto.
Mwandi hits in the building, King Kada.
Kuna,
this is how we degree do it. Wanna let them know that we right this. Yo,
kuna, kuna.
AB is in the building.
Aka Roxo, hey, Angel Boy King Kada, Wizzy Maxi the Viper, we are in the building, Astronaut Boys, we are back again, Dark City, Dark City, Cash J, aka Cash Kitty, hey, your fan well, Dennis, I got you, SK Junior, hey, your Kid Drone, kutichwa ni fumu mono, Kid Drone, Chikari, Navambi, Navambi. Benetike, DJ Zubi, Z Future. Hey, this is how we place it. Zika Records Production, Wizzy Max on a deck. Hey, yo Jimmy Grace, Dr. Shadawa. Hey, yo Rock Sancho.